more music at HamPiano360.com.
Itse ronde fa re le jana re di kopomane tsa ga rra le kometsa wa le okaoka ona ga o kgakala ke raya ona o sa jeng o kabo boitumelo ga se go tlhoma ka tlhogo go repisa mmarase ke go itse fa le phirimela go tlhaba ke gona go nosetsa makatane ka tumelo e re fale o nne mojwa magapu a kgosi go rupa pelo ke gona kwana se itlhoboge se lebisiwe ke mokola o kwa kgomo mogala tumelo ga se botshabelo jwa ditshwaga mokoduo go tsosa malekeletsa ka maleka e se makgona e le makweletsa semelela o dumela ona ga o latlhe ba ona
More music at HamPiano360.com.